baby girl. She's so loving, she's so patient, she's my heavenly saint. Yes.
Uye dali tani koko nyanda wao, ate moyo wa utali ni wata. Kote mbiye hava nisa, moyo wa nukatukoma. Nisho tele ni mpema waje masoma, masama zuzike ni uninanda mpoka. Kote mbiye hava nisa.
Yeah, but it's